Azim the Beat Doctor.
Akina ni mana, 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 tipsy G.
Meharibu maneno.
Yo kapi, ambapo tulewe, tutunge crush. Tutipande mwili mwonesha unadeku smash. Leo tumetamani kutik-tak. Gizu juu juu na chele kona six pack. Hitoa, katoto kazuri kakona ass. Hitoa, yupenda kini dandi ya river. Hitoa, yuko tuwe instrumental. Hitoa, 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 hitoa.
Leo ni mbaka ni lambe the tender. Alright, najua unajua chenye napenda. Nisha kumak so wejo wema ntatenda. Unajua chenye nasema sarejo kunilenga. Fani venye unadhani nacheza. Adu nacheka unadhani hapa ni pema. Nikipenya najua pia utapenda. Utakuwa na jileta unaona lipia tenda. Wanani taga Manchester. Adi ya man sapa siti ananipenda. Yunita kiongost ndo ni chafue meza. Anaga kitu nanalia wait a letter.
Hitoa, katoto kazuri kakona ass. Hitoa, yupenda kini dandi ya river. Hitoa, tuko tuwe instrumental.
Hitoa, hitoa,
hitoa, hitoa. Papagalo medio master, badass. Picheni wa super mini snatcher. Chap chap, napita na mapo ya manyanga. Ni lugha ina matter, na fimbo ina chapa. Pillow talk sita come after. Focus ni kugonga bila strings attached. Puff puff smash, alafu na patch. Angle zote zote mina dominate. Mini Casanova, check it vile na kasafuke. Maduruma sirens, ziko very loudest. Nukulanga vitu ziko very very finest. Maduruma sirens, ziko very loudest. Nukulanga vitu ziko very very.
Hitoa, katoto kazuri kakona ass.
Hitoa,
yupenda kini dandi ya river.
Hitoa,
tuko tuwe instrumental.
Hitoa, 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 hitoa.
Azim the Beat Doctor.